Masage. Beto lisilo kinai, kama waindi Mumbai. Nimezibiwa walai, na laini shumkate kwa chai. Na unaratu kifurai, macho ya kondo ai. Mitego ya osike, nimeamua sandege sipai. Yo my lover, mweza kona penda. When you kiss me, when you touch me, mweza kona penda. I'm crazy for your love, yeah wewe kuweza. Nisha zama mapezi, pezi la nimeza. Baby mwezi yo, unanimali.
Come on, come on, ni mwezio.